abaturage buduce twagoma majengo mabanga nor mabanga sud virunga bujovu kahembe mapendo murara na lokalitie le volcan bazinitse bavu muri twa duce mu gitondo cyakare kuri wa kane nkuko baramaze kubisabwa n'ubuyobozi ndima yavuze ko abahanga b'ubumenyi bwo mu ndayisi ku ruhande rwa Kongo batangaje ku kirunga cyanyiragongo gishobora kurukira ku butaka bw'utwo duce no munsi y'ikiyaga cya Kivu ndima yatangirije abaturage ati
les données actuelles de la sismicité
amakuru dufite ubu y'imitingito ya hato na hato iyangirika cyangwa isataburika ry'ubutaka yerekana ko igikoma cya Maguma kiri munsi y'umujyi wa Goma ndetse bigakomeza no munsi y'ikiyaga cya Kivu ubu ntawakomeza ku kirunga kitarukira ku butaka bwa Goma cyangwa munsi y'icyo kiyaga bishobora kuba vuba cyane kandi nta kimenyetso namba kimpeguza kibanje kubaho ibindi byago byakwiyongeraho ni ibijyanye no guhura kw'icyo gikoma n'amazi y'ikiyaga cya Kivu
des risques supplémentaires sont liés à l'interaction entre la lave et l'eau
ndima yatangaje ko iki gikoma gihuye n'amazi ya Kivu byaryarikiza karundura kidakunze kubaho icyo kiza nuko umwuka mubi wa gazi karbonike ushobora guhita ucucumuka mu mazi ugakora igifu cy'umwuka kikica abantu amatungo n'inyamaswa zo mu gasozi ibi nibyo byabaye mu kiyaga cya Nyosi muri Kameruni mu 1986 ikinyamakuru Le Figaro cyo mu Faransa cyanditse ko ikigo cya Goma gikurikiranira hafi ibijyanye n'ibirunga Observatoire Volcanologique de Goma OVG mu mbine giherutse gutangaza ko imyuka iri mu gikoma cy'ikirunga cyane cyane gaz carbonique yivanze n'amazi ya Kivu yazamuka ikaniga ibiremwa byose biri iruhande rwa Kivu ku ruhande rw'u Rwanda na Congo ko habaho ibihumbi byinshi iby'abapfu ibimenyetso ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'amajyaruguru bwashingiyeho mu kwimura abo baturage birasa n'iby'abanyarubavu bamwe babwiye ijwi ry'Amerika
impungenge zo zirahari kuko isaha ku isaha zishobora kuzamukira ahantu tutazi muri uyu mujyi wa Gisenyi
iyo mitutu wowe warayibonye
irahari ni yagiye yasa mu muhanda
niba hagenda hasaduka biri guca bigenda bikatira imihanda
bizamuka binuka mbese urukumva bimeze nk'ibintu bimeze nk'ibizidanje niko natwe turi kubitekereza ko bigomba kuduturikiraho
nta hantu hasa dufite umutingito wo gukunda gukubitira cyane haye kuvamo umwuka uri kunuka neza neza nka wa mwuka wa cya gikoma cya Maguma 2002 nigiriye Goma niboneye Maguma kuninuka ndakuzi
muri rusange imitingito bateye ubwoba
cyakoze mu ijambo rimwe yageze ku baturage ntibyumvikanye niba uwo mwuka nawo waba uri mu bimenyetso byashingiweho gusa Jeffrey Tubanambazi yatubwiye kuri uyu wa gatatu ko hari umuntu baziranye wo muri Congo wamubwiye ko uyu mwuka ari ikimenyetso gikomeye cy'uko ikirunga cyaruka aho wumvikanye isaha iyo ariyo yose
hari mugenzi wanjye uba muri Congo inamweretse ukuntu iwacu bimeze ahita anyerereza ko ibyo iwabo byagenze ndavuga ati murebye nabi abantu bashobora kuvamo umuriro
gusa kuri uyu wa gatatu Alain Joseph Ntenge umukozi w'ikigo gishinzwe mine peteroli na gazi mu Rwanda ushinzwe ubushakashatsi ku buzima bwo mu nda y'isi uri no mu bushakashatsi kuri ibiruka ry'iki kirunga cya Nyiragongo yateye utwatsi iby'uwo mwuka anavuga ko nta gikoma cy'ikirunga cyahurira n'umwuka wa metani uri mu Kivu
imitutu yose hari ijwi muhumurije abaturage ko nta kibazo kiragaragara cy'imyuka ishobokamo kandi n'abagenzi bato muri Kongo bo mu kigo cyitwa OVG tuvugana ntabyo baratubwira iyo ni anomali twahita tubwira na twembi reka mvuge iby'ikiyaga cyacu ibyanyosha si byo ndiho iki kiyaga cyacu gaze dufite ntabwo iri hano hejuru mu bujyakuzimu buhagije ni kure buriya iyi lake Kivu ahantu hose ntabwo harimwo iriya gaze iki kirunga aho cyamanukira ntabwo ariho hari iyo gaze ubu nonaho
ibyo aba banyarubavu barimo Hostel Habyarimana nawe ribayije he na Tubanambazi bavuganye n'ijwi rya Amerika kuri uyu wa kane ntibabyemera na gato barakurikirana uko mbavuze
ntabwo ndi kwemeranya nawe nuko urabona n'imitingito turacyayumva
abantu barimo barahunga ntabwo bahunga ubusa kandi ikindi ntabwo leta ihagarara mu muhanda ngo babwire ngo ngaho musubireyo nta kibazo none ubwo ibyo ngibyo byaba bishatse kuvuga iki ntabwo tubyumva neza ko niba guverinoma ya Congo nayo ibona ko ikibazo gihari
abakongomani bo bababwiye ati bahunge abanyagisenyi baboneraho ariko mu by'ukuri mu minsi ibiri cyangwa itatu nta muntu aba usigaye muri uyu munsi abantu bahashije bari guhunga uwo nguwo ndi kontereye cyane nakurambwira ngo nta kibazo abasiyansiste bigoma bivugiye yuko uburenganzira abaturage babatumye bahunge iyo mbwira nta kibazo rero njye sinzi Na kibazo cyo none ababanyagisenyi bose bahunga bari kujyahe.
Guverineri wa Kivu ya ruguru Ndima yasabye abaturage b'utwo duce guhungira ahitwa Sake muri Kongo. Gusa abatuye mu mujyi wa Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda barimo kwakira abaturanyi babo bahunga Kongo kuri uyu wa kane. Jean-Baptiste Ndabaraniye, Ijwi rya Amerika i Rubavu.